Majina yangu naitwa Peter Mwema Mudhaka. Mimi ndio nasimamia mafundi wote Kenya wa mjengo. Tunajiita contractors. So hawa ndio tunasimamia huko kwa Portable House. So our agenda was very little today. Our message was very little to the court, but hurumie. Because hawa mafundi wote mnaniona nao hapa wataenda wapi? Tumetoka site leo tukuje tupatiane ujumbe. Koti ikiangalia tunaheshimu koti sana na ni yetu. Lakini tunamuomba atuangalie. Asinja akatuangusha watu wote watalala na njaa.
Kabisa.
Mwingine pia tunauliza wamtata na ngurubu yake angalie hao watoto wote wamesaliwa kama yeye. Hawana kazi. Hao wote tuliwatoa waache kuwa wais huko kama Madhare wapi. Sasa anataka waruti wapi kazi kisha. Mimi kama mkubwa ya mavundi wote Kenya naomba mahakama na parliament na senate watusikie. Especially mahakama ipikiwe na ujumbe wetu mzuri sana. Ya kwamba sisi mafundi tunataka nyumba, tunataka kasi, ndio watoto wetu waende shule, watu wetu wakule mzuri, na tuache kuishi kwa mambanda kama huko Madhare na nini. Because tunaongea wenzetu wetu hapa wanaishi pale Park Road, ambao walipanikiwa, walitoka huko Madhare, hizo visaki za huko
kwa mabati yoya.
Na tunataka wenzetu wengine watoke huko, wakuje wakae pale starehe, shauri moyo, at least waanze kuenjoy kama sisi. Tumeelewana?